hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in colaadaha hubaysan amaan darrada iyo soo noqnoqoshada dhibaatooyinka bini'aadamnimo ay ku keenayaan dadka rayidka ah inay u nuglaadaan xadgudubyada.
Latiisha Badar oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan Human Rights Watch oo VOA-da la hadashay ayaa tiri
Around 2.9 million internally displaced people who continue to live in
kuwaasi oo wali ku nool xaalad adag kuna nugul tacadiyada sida in xoog ay xiriyahooda uga saaraan shakhsiyaad gaar ah iyo sidoo kale ciidamada dawladda.
Howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANSUM loo soo gaabiyo ayaa diiwaan geliyay 1,115 kiis oo ah dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka rayidka ah ilaa bartamihii bisha November ee sanadkii hore. iyadoo 67% tiradaasi ay yihiin dad rayida oo waxyeelo ay kasoo gaartay weerarada aan kala sooc lahayn ee u badan miinooyinka la aaso ee ay soo abaabusho kooxda Al-Shabaab. Human Rights Watch waxa kale oo ay sheegtay in colaadaha lahaanshaha dhulka ku salaysan ee dhexmara maleeshiyaadka qabaailka ay sidoo kale weerarada ay geystaan ciidamada dowladda, kuwa AMISOM iyo weliba saaxiibadooda caalamku ee lala beegsado goobaha ay Al-Shabaab maamulaan ay keenaan waxyeelo isugu jirta dhimasho, dhaawac iyo barakac dadka rayidka. warbixintan ayay hay'addu ku sheegtay in dowladda Soomaaliya ay bishii Janaayo sanadkii hore dalka ka eedisay ergeygii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Haysom, kaasi oo sababta loo eriyay ay ahayd warqad uu u qoray dowladda oo kaga hadlayay tacadiyada goboleedka ka dhacay magaalada Baydhabo oo ay dowladdu ku lug lahayd. sidoo kale waxaa lagu sheegay warbixinta in dowladda Soomaaliya ay xilal sarsare u magacaawday shakhsiyaad ku eedaysan goboleedka dhana xuquuqda aadanaha. warbixinta hay'adda Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay xoog u adeegsadaan banaanbaxyada nabadeed.
waatan mar kale Latiisha Badar oo ah cilmi baare ka tirsan Human Rights Watch.
Asians individuals and communities came out to protest in government controlled areas.
Human Rights Watch ayaa ka hadashay dhacdadii 15 qof ee ciidamada dowladda Soomaaliya ku dileen magaalada Baydhabo bishii December ee sanadkii 2018 kadib markii ay dadkaasi ka banaan baxeen xarig loo geystay Muqtar Ruubu oo ahaa musharax u wardayay qabashada madaxweynaha Koonfur Galbeed. waxaa sidoo kale ay haddu sheegtay in halkaas lagu xiray daraasiin dad ah oo ay ku jiraan caruur. Human Rights Watch waxa kale oo warbixinteeda ku sheegtay in intii u dhexaysay bishii December ee sanadkii 2018 iyo bishii November ee sanadkii 2019 ay dowladda Soomaaliya xukun dil ah ku fulisay ilaa 16 qof oo ay maxkamadda militari ku xukuntay dil toogasho ah dambiyo la xiriira argagixisnimo. dhankooda ayay sheegtay hay'adda Human Rights Watch in kooxda Al-Shabaab ee iyana xukunno xaq darro ah oo dil toogasho ah ku fulisay shakhsiyaad ay ku eedaysay inay u basaasayeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha ajnabiga ah. dilka eedaysanayaashan ayaa sii kordhaya iyo weliba lacagaha baadda ah ee ay Al-Shabaab ka qaado dadka rayidka ah ayaa lagu yiri qoraalka. kooxda Al-Shabaab ayay hay'adda Human Rights Watch ku eedaysay in weeraradooda aan kala sooc lahayn oo ay ku jiraan miinooyinka la aaso, ismiidaaminta iyo hubiyeyaasha ay ku beegsadaan goobaha ay dadka shacabka ahi u badan yihiin. weeraradaasi oo intooda badan ka dhaca magaalada Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana weeraradaasi ay sababeen geerida 750 qof oo shacab ah sida ay diiwaangelisay qaramada midoobay. Al-Shabaab ayaa warbixinta lagu sheegay in sidoo kale ay kordhisay baaqsiga ergooyinkii ka qayb galay doorashadii 2016 iyo weliba iyadoo bartilmaameedsata odayaasha dhaqanka. dhammaan kooxaha Soomaalida ee ku lugta leh colaadaha ayay hay'adda Human Rights Watch ku eedaysay inay ku kaceen falal ka dhana caruurta iyo weliba askareynta caruurta aan qaangaarin. qaramada midoobay ayaa sanadkii 2018 diiwaangelisay in Soomaaliya ay ka dhaceen askareynta ugu badan ee caruurta iyadoo loo adeegsado caruurtaasi ka qaybgalka dagaalada, waxaana Human Rights Watch ay sheegtay in sanadkii dhammaaday ay sii socotay in la askareeyo caruurta iyadoo kooxda Al-Shabaabna ay dardargelisay inay si qasaba ku qorato caruurtaasi islamarkaasina ay dhibaateeyaan qoysaska diida inay wiilashooda ku wareejiyaan Al-Shabaab. dowladda federaalka ah iyo waliba maamul goboleedyada ay hay'addu sheegtay inay si sharci ah ka baxsan u xiraan caruurta ay ku tuhmayaan inay xiriir la leeyihiin al-shabaab kuwaas oo xukunkooda mararka qaar ay maxkamadda militariga ahi qaado dowladda federaalka ayay hay'addu ku eedeysay inay ku guuldareysatay abuurista nidaamka garsoorka caruurta si gaar ah caruurta lagu eedeeyo falalka argagixisnimo Soomaaliland ayaa si gaar ah loogu xusay warbixinta Human Rights Watch inay sii waday cadaadiska ay ku xakameynayso xurriyadda hadalka iyo tan warbaahinta iyadoo cadaadis iyo xarig ay kula kacday wariyaal iyo kuwa dowladda dhaleeceeya si gumeelgaar ahna albaabada ugu laabtay xarumo warbaahineed hay'adda ayaa si gaar ah u xusay xukun maxkamadda magaalada Hargeysa ay ku riday wargeyska Fore oo muddo hal sano ah la xanibay iyadoo tiftaraha wargeyskaasi Cabdirashiid Cabdiwahaab Ibraahim lagu ganaaxay inuu bixiyo lacag dhan 3 milyan oo shilinka Soomaaliland ah kadib markii wargeyska lagu eedeeyay inuu baahiyo warbixino aan sax ahayn ugu dambeyntii warbixinta Human Rights Watch ayaa sheegaysa in duqeymaha ciidamada shisheeye ee ka dhanka ah Al-Shabaab ay dhibaatooyin ku hayaan dadka rayidka ah bishii Abril ciidamada Mareykanka ayaa qirtay in 2 qof oo rayid ah ay si qalad ah ugu dileen weerar ay ka geysteen Soomaaliya